Minister myself. They look after doctor. Yeah. Gospel feeling. Live music. Where? Bulati wange togendere setani, sigale wa mukama yayina pulani. Bulati wange togendere setani, togendere setani, ako kawani. Bulati wange togendere setani, sigale wa mukama yayina pulani. Bulati wange togendere setani, togendere setani, ako kawani. Binji byakola mukama tenga tomanyi, gwe muri webuze akukuma yani, akukwatiridde okutuuka wano yani, ako kasetani kola bakashaitwani, choka gwe tomanyi oli awo ku minzaani, sigale wa mukama yayina pulani, totandika kuzunga ati ononya saani, mukama ye kennyini nnyini kuba ye saani, oyo sitani gw'oliko ye wakizikiza. Bonna bafuga tebayina nzikiriza, ffe mukama bafuga tolinga feeza, kusoka wetegereze faaza kakooza, yenna shanana akirako malayika, kati gwe buladi wandibadde ogolokoka, jangwe wa mukama owone dukaduka kubanga oyo sitaani abeera ameka. Bulati wange togendere setani, sigale wa mukama yayina pulani. Bulati wange togendere setani, togendere setani, ako kawani. Si wange togendere setani, sigale wa mukama yayina pulani. Bulati wange togendere setani, togendere setani, ako kawani. Siraba nsonge kutwala wa setani, oyo setani gola bayina ne gani. Mission yeri emu shooting to die, ebintu bya setani kuyiwa musayi. Gosumi tagenda kugabira manyi, mukama yasinga ekyo naawe okimanyi. Kubanga mukama tasosola madini, ne wobeera sheka ng'osoma Kulani. Jesus, my passion, my nomination, my investigation. Yeah, yampa right direction. Ne wemba munaku yaleta discussion. Tasosola mu mawanga kobe modinka. Ayaniriza buli omu n'owentunuka. Nawe ataina dini katino zuku katogende wa setani. Nkulabula Zulayika. Bulati wange togende li setani, sigale wa mukama yayina pulani. Bulati wange togende li setani, togende li setani, ako kawani. Bulati wange togende li setani, sigale wa mukama yayina pulani. Bulati wange togende li setani, togende li setani, ako kawani. Famanye gayina ndifanga loja, benji byantegekera nkimanyi bijja. Obanga tonafuna bijjemu obujja, bino mukwano gwa Yesu togufujja. Wakuyita dukira wobenga soja, amanyi gayina nfukamiza ba meja. Kirizo bagana Yesu ye messenger, ye kambo tuyitamo kutuka erikareja. Zekastanku gambye, tulowoza nti nembye. Obo kitwala kitwale, bato kitwala kisole. Zikaneddireye wa mukama, kubanga jenda bako bisima. Gwegende wa sitaani wo, ndibalabanga musana.